inkastoo adeegada caafimaad degmada waajid ee gobolka Bakool ay gaabis yihiin, isbitaalka guud ee degmadaasina uusan shaqeynaynin, haddana degmada waxaa ka howlgala xarun caafimaad oo ay maalgeliso hay-adda Greeda, taasi oo aan ku filnayn baahida caafimaad ee degmada waajid ka jirta. Xarunta caafimaad ee Greeda degmada waajid inta badan waxaa adeeg caafimaad ka hela haweenka iyo dhallaanka. Maraan booqday xaruntaasi waxaan kula kulmay haween iyo caruur badan oo caafimaad u soo doontay xarunta.
Anoo magaal erow rooda samaan tamaash oo xaafad galbeed u kooy oo daawaanka bay Greeda inagu xanuunsanahay daawiyo nala banka bay tilal imal malaatanka bay macna hadana kooy barnaamij eedan faylahay sana gaar dibi istirbo ma jarna dana kooy anaga baad dadan daawil in sida tan waliba leeray anagu ifisu ma malaato biskudiga lay biskudiga salakeen seeliyeen.
Faaduma Maxamed Isaaq waxay sheegtay in korcunucna ay dareemaysay maalmo ka horna la siiyey daawooyin, haatana sababta xarunta caafimaad ay ugu soo laabatay ay tahay sidii ay u ogaan lahayd xaaladeeda caafimaad, daawooyin kalena ay u qaadan lahayd.
Xiraabtag ma ideehan ku agalgaaday inii caafimaad xarun caafimaad taal hanka bahi daawo daawadeeda haytina daraadi ma doogaadadi walaa jirnaay daawadeedan eeda inaska mahadi haatana xiraabtangeeda han bahi maaliyaalka iyo nay aalku iyo nay dhahdiyo daawadaas hanka bani xaruntis daawadan han bahi ma haytay korka ku dhirgaay korkaan ku dhirgaay daraada daawada qaadadi daawadeeda eedahan iska mahadi mayn kooye han aruntii kooy wargadi an daraada kaarkil isyaashayni oo baan sheene daawadi daraad ka faylhaadi in may faday hatana daaw ku faylhaatana li isyo fadeeri.
Howlwadeenada xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada Waajid ayaa sheegay in haweenka iyo caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul cudurrada, sidaasi darteed bukaanada ugu badan ee soo booqda xarunta ay yihiin caruur iyo haween. Nuur Xuseen Aadan Cabdiraxmaan oo ka mid ah madaxda xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada Waajid ayaa ka hadlay.
Adeegyaduna gobadaana waliba kumada ahaa hatuuna galanta kahayna health and nutrition si madaxda basiinka warantii weli la jiray FSL child protection ruush hata health waliba ku weydne OBD under 5 ANC BNC delivery OTB wa waliba anje ulado oo nafaqo doron nafaqo daridiyo zaida ta safirata TSFB wa ulado oo waliba anje normal ka oo waliba anje safir nan hayna laakiin saas ta kada jeer waliba anje marhaladi oo waliba anje nafaqo dorada kada jeer ya waliba lamadas program lamadun win afmaat kana ee OBD go waliba insha OBD consultation oo dadweynaga waliba insha waliba oo dadweynaga lan ka tala galay ee under 5 ko waliba insha ulad yare raatay ku yaraa 50 sano dad waliba insha 50 sano ka jiray ANC waliba lan fuliyay waliba insha dadka maamooyinka waliba insha uureeyde uurkale BNC waliba gobdaane waliba insha maamooyinka ulad waliba nuujisa lan gobde marka antaasu intii ku koobanyi.
Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen, waxaana gaabis ah adeegyada bulshada degmadaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.